nafsi natamani, macho natamani nira mikukuona, mwili unatamani na nafsi natamani, macho natamani nira mikukuona, mwili unatamani nafsi natamani, macho natamani nira mikukuona, mwili unatamani nafsi natamani, macho natamani nira mikukuona. Nera kumbuka taswira puta, do you remember wapi tunda nimekukuta, ila najuta hujakumbuka, kiniona macho yako yatakusuta. Nera sikia nayo kuambia, mina kupenda ila ndo umewaiwa, sina hasira ni sina hira, kwenye mapenzi ndo nishapoteza dira. Sura kikumbuka mwili unashtuka, nyele ikingusa kabisa na wewe seka, mina teseka huzuni umenifika, ambayo pendo na hisi ndo mekatika. Mwili unatamani nafsi natamani, macho natamani nira mikukuona, mwili unatamani nafsi natamani, macho natamani nira mikukuona, mwili unatamani nafsi natamani, macho natamani nira mikukuona, mwili unatamani nafsi natamani, macho natamani nira mikukuona. Nira tulipotoka ila shana hujakumbuka, sira jaribu tu kuivuta, mira na desturi tutazivuka. Nira tulipotoka ila
sitojali kama unaye au una mpango naye, jaribu vuta taswira, kumbuka usikatae. Mimi tulikutana zamani, nilivo fall in love nikaya kahayawani,
mwili unatamani
kwa sababu ulinipotea,
nafsi natamani
muda wowote na kupokea, spendi kujinyima kama mlokole na uzima, chidi benze kifaya ila mikwako nazima, natetemeka hata zaidi ya kuwewezeka, bila wewe nafsi yangu sijui wapi nitaiweka, na miss kucheka na nuna na vunda mdomo, story maskanya zibani kama tolo na masomo. Nikikupata misito kwacha, enjoy lala la familia, mtoto mzuri ule bata. Nikikupata misito kwacha, enjoy lala la familia, mtoto mzuri ule bata.
Mwili unatamani nafsi natamani, macho natamani nira mikukuona, 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 mwili unatamani nafsi natamani, macho natamani nira mikukuona.